PraiseZion.com.
Then I saw the light shining before the mighty throne, and I asked the angel standing before me, "Who are these men dancing around before the throne?" And he said to me, "These are those washed in the blood of the Lamb." And I lifted up my eyes, behold, the multitude bowing before the Lamb. And I lifted up my voice and sang,
"Ha! Hosanna dire! Hosanna dire! Hosanna yadire! Onye sineli webia! Hosanna dire! Hosanna dire! Hosanna dire! Hosanna yadire! Hosanna dire! Hosanna dire! Onye wuru ọhụ n'elube! Hey, Hosanna dire! Hosanna dire! Hey, oh, Hosanna dire!
God, we said,
the Lamb of God,
oh Jesus,
that was slain,
I bless you, Lord,
on the cross, for whomsoever believed in him shall never perish, for I am,
oh Jesus,
the beginning and the end. I am Jehovah.
Hosanna dire, hallelujah dire, Hosanna dire, onye wuru ọhụ n'elube, Hosanna dire, Hosanna dire. Hosanna dire, Hosanna dire, Hosanna yadire, onye chụrụ aja n'obe, Hosanna dire, Hosanna dire, Jesus,
Hosanna yadire.
Hosanna dire, Hosanna dire, Jesus, Hosanna dire, onye jiri onwe ya chụọ aja n'obe, Hosanna dire, Hosanna dire,
Hosanna ya dire,
eze ya.
Chineke na-adịghị aka nka, onye ji ike ndụ n'ọnwụ n'aka, asị m Hosanna ya dịrị gị, onye mara mma okorobịa, Hosanna ya dịrị,
Hosanna dịrị.
I got see ya, oh,
mama.
I got see ya, oh,
mama.
I na see gi, oh,
mama.
Onye nwanyi,
yeah.
I na see gi, oh,
mama.
I na see gi, oh,
mama.
I na see gi, oh,
mama.
Mama Jesus,
Ibonye.
I can see you. like unto thee, Jesus. From everlasting to everlasting, you are God. From generation to generation, you remain at the same.
Share your glory with any other.
I bow my head before you, Lord.
I give you all the glory.
The glory, Lord. Thank you, Jesus. I can see you. Jehovah ni mezayo giko tutonile dederedu Jehovah ni mezayo obu kwa gikana ku yachukwa yekwere gionye naza hebereo gikano arunile bumadu ewo
nabia kute
hey.
Dimbozi
ne luare, dịka gị, Chineke onye dịka gị, Chineke onye dịka gị, Chineke onye dịka gị.
Anụmanụ na-ekwusi chi m
ewo, na-ekwusi
n'ihe m.
Oke osimiri na-agbakebe chi m
ewo, na-ekwusi n'ihe m.
Mmadụ na-abụ osiari onye ihe,
na-ekwusi n'ihe dị m.
Anyanwụ ọnwa na kpakpando na-agbake
ewo, na-ekwusi n'ihe m.
Osisi dị n'ofe a na-efere ga-aka dị mma,
na-ewo, na-ekwusi n'ihe m.
Ajị ikpere mmiri na-agbakebe onye nwe,
na-ekwusi n'ihe m.
Ugwu na ndịda na-ekwu maka gị onye nwe,
na-ekwusi n'ihe m.
Ụmụ anụ niile nke bi n'elu ụwa na-agbakebe, ma mmadụ na-ekwu
n'ihe dị mma.
Ụwa na jụmi mere njisi n'ibu ji m, elu ụwa na jụmi mere m njikwue n'ibu ji m. Eze biko,
Chineke mma mebo,
eze me ya
ụwa mara na n'ibu ji,
naanị gị bụ chi m,
ojiji jide
m, naanị gị bụ chi m,
ụwa mara na gị bụ chi.
Eze biko bilie n'iwe, Eze biko bilie,
ụwa mara na gị bụ chi.
Sanu okwu ka a na-ekwu otu ọnụ,
anya na-elu ntị,
Eze biko m,
ụwa mara na gị bụ chi.
Eze na chi ụwa dum, anya na-elu ntị, wenu ka ha nụ,
ụwa mara na gị bụ chi.
Naanị gị bụ oke nkume,
otu ọnụ, anya na-elu
ntị, ebe nzuzo bụ nke dị na Zion. Ụwa na jụmi mere m njiwekwue n'ibu ji m, ụwa na jụmali lụrụ m njikwue n'ibu ji m. Elu ụwa na jụma ajụjụ ihe mere njikwue n'ịdị mma, ụwa na jụmi mere m njisi n'ịdị mma.
Maka na ọ bara ya, ị batara, ị ma na ọ kwụrụ ụgwọ, mee ka uwe were uwe, ebe ngala ụwa agama, na ọ bara Jizọs batara. Ama nọ kwụrụ ụgwọ, wee mee ka m nwere onwe m,
Cheers.
be.
Be Jesus bera o, ike nile kwesu gabalaga o. Be Jesus batara, mwoko kobyoko nile gabalaga o. Oh! Jesus, wonye ne mema e.
Mbe Jesus batara, nsini eni lega mawe. Oge Jesus batara, iheni lega mawe.
Mbe Jesus batara,
nsine wegi mwagi gabusi akwinanu.
Mbe Jesus batara,
akwi ure mwege gogi oga kusi inugo.
Be Jesus batara,
omurere ahu keni nye gisugu chere.
Be Jesus batara,
omusi na juwa na kuchiri guzo negaga.
Be Jesus batara,
obu waga kataniru agawa nazu oga kusi.
Be Jesus batara,
nani mbe Jesus batara, iye mebe.
Mbe Jesus batara.
Oh Jesus, mwe onye dika kieze.
That's the only thing.
Wanyika nile dinakaya
nile. That makes me
happy. Onyuku. Jine kekiwe.
Jine kekiwe.
Jine kekiwe.
Onye dika kieze.
Jine kekiwe.
God inhabit
the
praises of his people.
Onye dikagi. Ho! Yeche tamura mewo. Onye dikagi. Jesus okosisi, wasisi nejendo. Wanya waringa siri, geba na mwa. Ndike kelegi, wowe wonye dikage. Chikelu wakagari fube, manika gagari fumcha cha cha. Yeko kuwa kabawe, iti kabawe. Ochichi kuwa, emecha no kabawe. Nanyo chesegi, iye nano kiderwe bibi. Jehovah Nisi, Jehovah Shama, Jehovah Rapha, hey! Jehovah Elohika, Jine kekiwe, onye dikage. Agunwe ranyama, onye dikage, ezebo.
Jine kekiwe,
Jine kekiwe,
onye dikage.
Jine kekiwe,
mali.
Onye meri kuwana bagi,
onye itagi.
Unu manu wanila marawo, na chime buka. Mbanile kwerewo, na chimneve. Onye meri kuwanila marawo, na chukwe buka. Ndine singo ikwerewo, na chinde febo nyeberi chimbo.
Wanila marawo,
wanila marawo,
na chinde buka.
Ewo,
wanile ikwerewo,
chinde kelango,
na chinde febo nyeberi.
Wanila mere
chimo wanila marawo
chimo
na chime uga
hey
manile pere
onye so mu mekibu
na chime bebo ni mere
o ke ma mune chowea o dubu kamo perazo aba pure surike o Odigi chobia makagi chimo
wanila marawo
wanila marawo
wanila
marawo
wanile
perewo hallelujah
achimbe
bonye mere let's worship our God
oh Jesus onye nwe mmadu
the beauty of his holiness
let's share my sanctuary
our father In heaven, we glorify your name. We bow down before thee.
Onye juri gwejuwa, omo bi nwambeye. We bow down before thee.
We glorify your name. We bow down before thee.
Okoro bi ane mwegi ntuko. Anya kelegi chine kekeliwe
Oh, we glorify your name
We bow down before thee Thank you, Jesus Oh
Ababa lamaka Chine ka ababa lamaka Chine ke ababa lamaka Anon nirugi Ababa lamaka Chineke baba lamaka Chineke baba lamaka Anamirugi Anamirugi
Ababa lamaka
Anamirugi
Chineke baba lamaka
Anamirugi
Chineke baba lamaka
Chineke biko
I'm not near